Mr. Safi Hamada Production. This is Jesse Baby. Boqorka boqor toyada Fadmini in the building. Lee Production.
Di amaknani maskahnayda kama bixi Muqdisho dalkayga maanta waa bajooga.
Kama marmo ani Muqdisho, man kega deqday Muqdisho, marti sormeye Muqdisho, masakin koriso, uma into Muqdisho, magalo madaxde naweye Muqdisho, bartan kubarbarnay, kumidawne Muqdisho, waxanurnay digo, kama delno, hadeg tagino, hawso qalda min ciddeno.
Di amaqnani, maskaxneyda kama bixi, Muqdisho dalkeyi, maanta. Di amaqnani maskaxneyda kama bixi Muqdisho dalkeyi maanta waa bajooga.
Midigta dawaya Muqdisho kor horaa rag nafta u uro barwaaqa looga dhigay hadiyo Muqdisho meel ka shidan ma jirto aduga boqdaga hadisho rag ila midab ku dasho habe imaani ku taagano ilaashado ku faana oo don't try though hadi kale you could be bano this is home bro
di amaqnani maskaxneyda kama bixi Muqdisho dalkeyi maanta waa bajooga.
Muqdisho dalkeyi maanta waa bajooga.